kisingizio. Kuniachanga mimi choo ya machozi na vilio. Ubalangu baby zicho, usiwe na kisio. Kingulu kwangu wato, bila we mwenzio sipo ilo. Maisha yangu ya uchochele, chukila tolama vidole. Funa ya kukipa umbele. Madhini na yo ichilizi. Baby say ma, anything for you, my belele. Anything for you, my belele. Anything for you, my belele. Anything for you. Mavazi kwa nike na bindi pole, taki kuposha shalaha na ukubali. Sina mie chakuza, nipate tu mahali kitamara kifahali. Kinywani yeweshesha kijasusa tanipadhini. Napia kwa uteyo utope petani, na kupigia ndweyo tushanusha tamati. Panjini wechepeyo, ufuli ni vahindi matileyo, imezindi. Anything for you, my belele. 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 Niwe mwizi, niwe sema, ninyimi watu kama gazi. Maitaji ni ya kizi, ningie Illuminati. Sangoma na ya vujenazi, ndamadhini na yo ichilizi. Baby say ma, badhi ni kuwe present. Tantua jasho, laika babe ni touch. Tantua jasho, visa nsendi kwa account. Tantua jasho, shopping supermarket. Tantua jasho, ha, toto. Ha, nimezoea vya malikiti.